Kia ora. Kei te mōhiora nei koe kia Taika Waititi. Ki te kore, kia takatū nā te mea he ringa tohu. He kiri whakaari tino rongonui ia e waihanga nei ngā kiri ata whakahirahira, i ngā kiri ata hāta kēhi, e ki ana i ngā mahi mātātoa. Ko te roanga ake o tōna ingoa, ko Taika David Cohen, ā, nō te whānau āpanui ia. I Aotearoa nei. I tipu ake ia i tētahi wāhi autaia hoki, i te whanganui ātara. I mōhio tuatahi tia ia, mō tana kiriata poto e kia nei, ko Two Cars, One Night. He kiriata tēnei mō ngā tamariki ērua, i tūtaki i a rāua e tatari ana ki o rāua mātua i te pāpara kauta. Nā te pai o tēnei kiriata, i tohungia aia mō tētahi tohu Academy. He tohu whai mana tērā i te ao kiriata. He oi, e hara koira anake. Ara kē noatu ngā kiriata whakahirahira kua waihanga hia e Taika. Penei a Boy, i a Hunt for the Wilder People, i a Thor Ragnarok, i a Thor Love and Thunder, i a Jojo Rabbit anō hoki. He pai ana kiriata ki ngā tāngata puta noa i te ao, nā te mea he pārekareka katoa. Koe nei rā te āhuatanga pai katoa, e harai te mea he ringa tohu paira wātu noiho ia. Ko ia te Māori tuatahi, ko ia hoki te tangata taketake tuatahi kua whakawhiwhia ki tētahi Oscar. He tohu motuhake ka whakawhiwhia ki te tangata i tana tuhi i ngā pakiwaitara paira wātu. Arā kē noatu ngā tohu kua whakawhiwhia ki a Taika. Pēnei te tohu BAFTA, me tētahi tohu Grammy. Ā, hei āpiti atu, i whakaingoatia ia e tētahi māheni rongonuira wātu, e Time, i te rārangi whakaaweawe kotahi rau i te ao i te tau 2022. Koi rā te pai o tēnei tangata. He tumu herenga waka Taika nāna mahi nui tai oreore kia noho ai ia hei ringa tohu. Hei kai whakaata rongonui i te ao. Waihoki, e whakahihi ana ia i tōna ahurea Māori. Ka mutu, ka whakaaturia tēnei taha ōna, mā ana kaupapa whakahirahira. Nō reira, kia maumahara ki te tangata taketake tuatahi i whakawhiwhia ki tētahi tohu Oscar, kia Taika Waititi, ā, me mā takitaki tonu hoki i āna kiriata Rawe.